Jeremiah 28:1. Kwathi ngawona lo nyaka ekuqaleni kokubusa kukaSedekiya inkosi yakwaJuda, ngonyaka wesine ngenyanga yesihlanu, uHananiya indodana kaUzuri umprofethi waseGibeyoni wakhuluma kimi endlini kaJehova phambi kwabapristi nabantu bonke wathi, verse 2, usho kanje uJehova Sebawothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, ngilaphulile ijoka lenkosi yaseBhabheli. Verse 3, ingakapheli iminyaka emibili ngiyakubuyisela kule ndawo zonke izitsha zendlu kaJehova azithatha kule ndawo uNebukadinezari inkosi yaseBhabheli waziyisa eBhabhele. Verse 4, ngibuyisele kule ndawo futhi uJekoniya indodana kaJehoyakimi inkosi yakwaJuda nabo bonke abathunjwa bakwaJuda abaya eBhabheli, usho uJehova, ngokuba ngiyakulaphula ijoka lenkosi yaseBhabheli. Verse 5, kepha umprofethi uJeremiya wathi kumprofethi uHananiya phambi kwabapristi nabantu bonke ababemi endaweni kaJehova. Verse 6, yebo, umprofethi uJeremiya wathi, amen, makenze njalo Jehova awaqinisa amazwi akho owaprofethayo, kubuyiswe izitsha zendlu kaJehova nabo bonke abathunjwa eBhabheli kulethwe kule ndawo. Verse 7, kepha mawuze lelizwi engilikhuluma ezindlebeni zakho nasezindlebeni zabantu bonke ngokuthi, verse 8, abaprofethi ababengaphambi kwami nangaphambi kwakho kusukela endulo baprofetha ngamazwi amaningi nangemibuso eminingi, ngezimpi nangokubi nangesifo. Verse 9, umprofethi oprofetha ngokuthula uyakwaziwa lapho seligcwalisiwe izwi lokuprofetha uma engumprofethi uJehova amthumileyo impela. Verse 10, umprofethi uHananiya wayeselisusa ijoka entanyeni yomprofethi uJeremiya walaphula. Verse 11, uHananiya wayesesho phambi kwabo bonke abantu wathi, usho kanje uJehova uthi, kanjalo ngiyakulaphula ijoka likaNebukadinesari inkosi yaseBhabheli ingakapheli iminyaka emibili entanyeni yezizwe zonke. Kepha umprofethi uJeremiya wahamba indlela yakhe. Verse 12, lase lifika izwi likaJehova kuJeremiya, uHananiya umprofethi eselaphulile ijoka entanyeni yomprofethi uJeremiya lithi. Verse 13, hamba usho kuHananiya uthi, usho kanje uJehova uthi, uwaphulile amajoka omuthi kepha uyakwenza amajoka ensimbi esikhundleni sawo. Verse 14, ngokuba usho kanje uJehova Sebawothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, ngibeke ijoka lensimbi entanyeni yazo zonke lezi zizwe ukuba zimkhonze uNebukadinesari inkosi yaseBhabheli. Yebo, ziyakumkhonza futhi ngimnike nezilwane zasendle. Verse 15, wayesethi umprofethi uJeremiya kuHananiya umprofethi, mawuzwe Hananiya, uJehova kakuthumanga, kepha wena wenza laba bantu ukuba bethembe amanga. Verse 16, ngalokho usho kanje uJehova uthi, bheka, ngiyakukugxosha ebusweni bomhlaba ufe nonyaka ngokuba ukhulume ukuhlubuka kuJehova. Verse 17, wafake uHananiya umprofethi ngawona lo nyaka ngenyanga yesikhombisa.